Pensi tiena Vashiget Bisho Mumuziam Manichas.
It's Mwemba's production.
First time nakuona mutima unatinga, mutima unapanya iwe. Namba nina pempa unanitana, mutima wanga ufuna iwe. I wish I am a uya mvela, kukacha kukafipa nidani za iwe. You are my everything.
Hello.
Akwanyi baby.
Nika mayanda.
Iwe ndine benzi na
iwe. Iwe ndine ndana kukosa amba yanga
faced. Naisa kila chena iwe, nakuza paya pini naifuna ukamba na iwe.
Ninakuza.
Ninaenda Congo, America. Sina peze mukazi munga iwe. So pretty, so pretty. Diwe wa mushe. My African woman, Zambia. Niziba ndine osa uka. Kuma ine sinza kusia. Nizalimbikila mpaka chini kutenge ine. Nangu ikose, nangu ilimbe. Niza shanshidila
baka nikukete ine. I love you, I miss you, I cherish you, I need you, I miss you, I'm afraid now. Yeah. I love you, I miss you, I cherish you, I need you, I miss you.
Afande fue wotu abakwai. So boy Sam G.
I'm trying to visit you mo mutima mwako. Osasi mpele la jotu kuna matuba nzako. Umaziba ni mapapa mila mtima wako. Wambili bama kamba tiri koche atwa tatu. Ni maziba uwanje ni za visitinga. Mutima wako ni ziba uzakala mkria. Wela na munia unione kria. Che unalika nilo na kuna masini vila. Uwanje ni za papa mila uzapomela. Ni ziba uwanje kazuba kaza kasa nika. Santa disappointed mamanga mumarigwet. Sinifuna uwanje ukachiteri.
My baby.
I love you.
I need
you.
My baby.
I love you. Nima kukaniza.
Yeah.
I miss you. I love you.
Sabji. DJ Mwemba on this one. Group come. I see you.